assim. Kanyaga kana pigoza unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana royal snitch. Akulisha kuvishi kwa ni vipi. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga klabu komba umabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudada dek, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka ma ex, kanyaga, mikosi, kanyaga, oya kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga.
Kama nalicheza zangu
kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku
kanyaga, kanyaga.
Yeah, kidaku daku
kanyaga, kanyaga.
Wajue izi namba chafu.
Squeezy watu wanataka money. So mikimu itaku posti
kanyaga.
Kunitumia mipicha pigo gani? Eti basi denku posti.
Oh yeah yeah. Kadisa rusi kuchanga changa
kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga
kanyaga.
Sina godoro, sina kitanda. Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga.
Yee!
Kama butila mugambo
kanyaga.
Wafuruga mipango
kanyaga.
Waze wa insta michambo. Eti baby niunge bando
kanyaga.
Uzushi
kanyaga.
Mashemu fake
kanyaga.
Nuksi
kanyaga.
Kudada dek
kanyaga.
Mawifi
kanyaga.
Paka ma ex
kanyaga.
Mikosi
kanyaga.
Oya kanyaga.
Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga. Kanyaga, kanyaga.
Kama nalicheza zangu
kanyaga, kanyaga.
Wale wakuda wadaku
kanyaga, kanyaga.
Yeah, kidaku daku
kanyaga, kanyaga.
Wajue izi namba chafu.
Usiku wa tulali tunakesha kama po.
Leo leo
tena wape nambari kama wao paka simbwa ko.
Leo
usiku wa tulali tunakesha kama po.
Leo leo
tena wape nambari kama wao paka simbwa ko.
Asa timba timba timba
timba.
Wanangu timba
timba.
Wagula kushoto
timba.
Kula kulia
timba.
Ase timba timba timba
timba.
Oya wahuni timba
timba.
Kama unazikele
timba.
Chicha kabisa kele
timba.
Kipa